Inusilani, au ge aiho o ngā hita tonu I he taimi o koke ngāo ea ki ai ha sevesi ki he mo uilelei pe whaingata I a whakai sino. Koe ngā hita tonu eni. Uluaki, koe ta tonu ke whakawhea ngai atu aki ai whaka apa apa. Ua, koe ta tonu ke whakawhea ngai tuha mo tāu ki te koe. Tolu, koe ta tonu ke tuunga ngeia mo I tau ataina. Whā, koe ta tonu ke mau atu ha tukanga kina mo I tokoni o kwhi unga mho ngāhi whie mau. Nima, koe ta tonu ke whakamatala I atu ai ngāhi mea I he whonga ko ke mahinoi. Ono, koe ta tonu ke ono whakamatala I atu ai ngāhi mea kotoa o kwhi mau ke ke ilo I o whekau aki mo hono tukanga kina mo I tokoni I o koe. Fitu, koe ta tonu ke whakahoko ha ngāhi whili pe mo o atu ha whakangofua whekau aki mo hono tokanga I kina mo I toko ni I o koe. Walu, koe ta tonu ke iai ha toa taha ke tokoni atu ki a koe. Hiva, koe ta tonu ke whili pe te ke whie kau ki a polo kalama ako ako mo I whakatotolo pe I kai ke ke kau ki ai. Hongofulu, koe ta tonu ke whakahoko ha launga pe a whai ha tokanga whakamato ato ki ai. Ki a toi whakamatala lahiange o kau ki ho o ngāhi totonu, a ahi ki he website ai komisiona ki he mo uile lei mo I whaingata a ia whakai sino. Health and Disability Commissioner I he hdc.org.nz. Ka bau I kai teke whie maari e ki tuunga o I tokanga I kina o ku whakahoko ki a te koe. E lawa ke ke tala noa ki ha tokotaha o ku I kai teke whie maari e ki ai ke ni ala whakale lei a palobarema. Kore ki a me mipa o whamili, pe koha kau ngā mea, ke ne tokoni I koe ke whakahoko aho o launga. Kore ki a tokoni, me I hatokotaha tau kapo ke he mo uilelei, mo I whaingata I a whakai sino, a ki hao telefoni, ki he noa walunge au, nime nima, nima noa, nima noa. Telefoni ki he noa walunge au, taha taha, ua ua, tolu tolu, ke whakahoko a launga ki he komisiona ki he mo uilelei, mo I whaingata I a whakai sino. Health and Disability Commissioner, pe a ahi ki hdc.org.nz.